It's platinum.
Lava, lava, baby.
Kana nyonga nyonga, kana nyonga sabwa, kana nyonga nyonga.
The way you want your waist,
for your 1 2 1 2,
oh man,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
chi,
1 2,
Jamaica,
1 2 1 2,
oh my God,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
pararara,
1 2.
Uko fine baby, uko nyuma, kama mboga
mnachuma.
Mwa baby, shobere rarare rao. Awanga wana daddy, wanaumwa. Wakitona unyanuna. Mwa baby, shobere rarare rao.
Uga bambia, bambia, bambia utamu. Unasikia, sikia, sikia tuhamu. Uga bambia, bambia, bambia utamu.
The way you want your waist,
for your 1 2 1 2,
oh man,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
chi,
1 2,
like Jamaica,
1 2 1 2,
oh my God,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
pararara,
1 2,
kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga.
Zigo laini kama kasingiziwa, tepe tepe
tepe,
maini mtindi maziwa, sheke sheke
sheke,
kama amefungwa mawe, mwali anajikoko
kokota,
uo mwendo bwana we kama anadondo
dondoka,
boze mbala njugu mawe, yani lina toko. Karakasi kwa paranda wendo ananikosha jama.
Oh my gosh.
Rumba na violisa kata ni samba.
Oh my gosh.
Unoleli ni tabata kimanga.
Oh my gosh.
Nyumangwa suma mrisho ngasa kandanda.
Oh my gosh.
Ilo zigo kalifungasha ganda wa.
For your 1 2 1 2, oh man,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
chi,
1 2,
like Jamaica,
1 2 1 2,
oh my God,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
pararara,
1 2.
You're my verse and my melody,
oh melody.
Mathematics, biology,
oh biology.
Twende Mombasa, Nairobi,
oh Nairobi.
Tukakutani Shevoti,
oh Mapoti.
Uga bambia, bambia, bambia utamu.
Hana shepu ya dondora.
Bambia, bambia, bambia utamu.
Utamu kukama mbia. The way you want your ways.
For your 1 2 1 2, 1 2,
killing command,
1 2 1 2,
chi,
1 2,
like Jamaica,
1 2 1 2,
oh my God,
1 2,
killing command,
1 2 1 2,
pararara,
1 2.
Kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga.